bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu dugun sidiyal hamin fayle hore baysan ka dhawaada sana qodobada warkaanan ka dor koran ee idaada radio baydhaba haminnimadu wali ba kumada gudiga xalinta khilaafaadka oo dalbadeen in la han gudbi cabasho kasta oo doorashada lagu gabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Ofarin andiri heedaha amniga midowga Yurub oo warxa ku saareen xaaladaha Soomaaliya khilaafka ku teegan xilka qaado dhan ka sameeya agaasimahii dani magacawi oo BSF ta amsoom oo tababar hanhirtii saraakiil oo linkii saari amniga doorashooyinka beela caalamka oo ay ka baaqeen in doorashada la ka dhigto daha furan akhbaraadka banaanka Mareykanka ee dawladda Ethiopia oo ku codsatay Mareykanka inay roojido wararka been abuurka ah diyaarada dogan ku fuliyay magaalada Makkah min fayl dugun sidiyal waa hamignima jamaabaha hayta sabtana hooyada taragdin yak beeganta 22/2021 November 2022 antaas ma hayna qodobadii warkaana hamignimadu in ka door koronay dugun sidiyal hadan warkii oo faahfaahsan gudiga halinta khilaafaadka doorashooyinka wali bayoon in ka baaqana musharaxiinta hir dhawaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay wali tabasho iyo qabaanyoon ah gudbiyaan gudiga sirleen ku xaliya tabashooyinka iyo qabaan gudiga halinta khilaafaad kooli bayo sheegan in yoon in yoon roojiyan eedeymaha midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo injeediyahayan gudiga taasay oo ku saabsanayd kuraasta golaha shacabka in la ka hayo bob walaayo socda hatay ee soo tanan hayna doorasho gudoomiye ku xigeenka gudiga Maxamed Ibrahim Bare oo la hadlay warbaahinta dawladda waliba uu tilmaamay in musharax kasta oo tabasho qaba in uu saxan gudbi tabashadiis oo aan la fadhiin baraha bulshada musharax kasta oo tabada haya in waliba doorashada in saac labad iyo nisoon waliba uu saxmar si koray aray in gudiga doorashooyinka hadalka gudiga waliba ha ka eedayay hilayoon midowga musharaxiinta iyo sheegan in iyo socona doorashooyinka golaha shacabka selinka taragalay in wala ka hayo bob isla markaana iyoona ogolaadana in walaayo hata socda madaxweynihii hore ee Soomaaliya ana gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheikh Ahmed Waleena Hussein Ambariye qaraxi ismidaaminta hay oo shalay ku dhiye in madaxtooyadii hore ee Qasim ee degmada Xodan ee magaalada Muqdisho Sheikh Shariif oo ku taasiyay qoyskii dadkii ka dhamaadeen qaraxigii ku dhiye albaabka hore ee iskuulka Munasar waana ku horjeeday in dugsiga sare ee Banaadir Waleena Hussein caafimaad rajayay in Ilaahay uu ku toogay in uu siiyo dadkii dhaawacyada ku deeri qaraxagaasay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ana gudoomiyaha midowga musharaxiinta waliba sagaar aan ka taasiyay iskuulka Munasar oo Hussein ku dhamaatay todoba arday iskuulka oo waliba burbur xoogan ku deeri qaraxagaasay Sheikh Shariif waliba hay'adaha amniga dawladda Hussein aan ka baaqay in iyona hoojiyaan amniga oo soona intaasay in ka sii dari in walaac aqbala kor aan hayn in maalin kasta shacabka Soomaaliyeed la dhabaatay waana leen raadiyaan in qofkii waliba ku dambeeyay falalkaasay qaraxigii ismidaaminta hayo ee shalay ku dhii magaalada Muqdisho waliba kana fuwayay in tuman qof meelo oo ay tuman todoba qof kaleen iyona ka dhaawacmeen oo aan iska jareen in arday dhakadaasi iskuulka Munasar iyo mas'uuliyiinta qaraxagaasay ee mas'uuliyiinta qaraxagaasayna rooli ba sheegtay ururka Al-Shabaab hoggaanka sare ee dalka midowga Yurub waliba yoona in ku hadlayna xaaladaha Soomaaliya sida doorashooyinkii amniga abaaraha heelagoon ku jira meelo kumad ee Soomaaliya qoraalaha kubahii midowga yurub waliba iyona marka hore iyo ka sheegana iniyo socdaan doorashooyinka iniyo la socdaan doorashooyinka aan ku teegan yihiin muran sida oo kalena midowga yurub waliba sida oo kale iyona xadhawaayeen ini xal ku diray khilaafkan dhexeeya madaxda sare ee dowladda kaasay oo iyona ku dhaladeen en kaasi oo ku dhaladay maqnaanshaha Ikraan Tahliil en ka dambeyntii midowga yurub waliba bayoona sheeganay in iyona eedyo on ku xinyin weeraradii in ka dambeeyay en iyo dalka ku dhiyan oo mas'uuliyiiyay sheegadaasi ururka Al-Shabaab iyaga oo sida oo kale muujiyayeen walaaca la xiriira weerarada sidoo kale Al-Shabaab iyo ku fuliyayeen Soomaaliya dalalka midowga yurub waliba iyona soomaaliya siyaayeena taageero amni iyo to dhaqaale iyaga oo niyo bixiyayeen kharashaadka ciidamada dowladda iyo hang midowga en midowga en Amazon mudilla maalmood ee waliba iyona link guuleysanay in halka ku wareejiyay agaasimaha usub ee madaxweynaha Puntland Usama Gacawi en ciidamada difaaca Puntland ee BSF saraakiilla sarsare ciidamada BSF ta oo ku horjeesdeen halka qaadawka dani uu ka sameeyay agaasimaha BSF ta ee Puntland Maxamuud Ismaan Dinayo soona anka baaqeen iyo ona habnaayeen saldhigyadii iyo kusoonayeen dowladka magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso waliba sababo la xiriira halka leen ku qaaday agaasimaha en agaasimaha oo sub ee dani uu samaga caawi ee ciidamada BSF ta waana seedeen wasiirka amniga Puntland iyo xubno kale iyaga oo ka gul dareysadeen ku dambeeyay ciidamada iyo nidiideen saraakiil ciidamada BSF ta wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Maxamed Galana waliba uu ka amray dhammaan ciidamada BSF ta ee Boosaaso rooga in iyo ka ekaadaan xiriyasho iyo baawartiyo walaan uu si sheegay halkaanti uu sayay meerta en waana leen ku baahanyay in uu si halkaasay waliba wareejiyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland sareeya gaasa Yasiin Umar Dheere walaan uu soo codsaday agaasimaha in uu si halka wareejiyo BSF ta Maxamuud Ismaan Dinayo saadaha hasooda waliba la rajeeyay in saraakiil ciidamada BSF tiyoon ku jawaaban hadalada xaqubaha ay wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada difaac Puntland tabar socdo doona muddo 3 maalmood ee oo lahan qab en lin qabaday en taliyalka in ka sareeyay ciidamada booliska Soomaaliyeed ahanaasay oo yoona lin ka saaray socodsiyo ka xarumaha la kasoo amniga doorashooyinka gobolada dalka iyo waliba xoojiyowka aan la socdo ka amniga doorashooyinka tababar kun oo ka gabado doona magaalada Muqdisho waliba ay fududaytay qaybta booliska howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Amazon waliina qayb ku ay waliina ka ku qayb galayeen taliyalka ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku shaqo socdaan dowlad goboleedyada dowladda xubnaha ku ee federaalka Puntland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle Puntland gobolka Banaadir iyo Soomaaliland tababarka uu jeetay waliba uu saxayay uu siiyo iniyona aan aqoon korar siiyo ka qaadan ciidamada xafladda xiritaanka la taliyaha amniga doorashada booliska Amazon kaliyaha taliyaha booliska Anthony Bassett waliba uu siinoo la dardaaramay kogeb galyaalka in iyona la wadaagaan aqoontii xabaridan saaxiibyalasho gaashan la sare Ahmed Sugule oo ku mid haye kogeb galyaalka waliin uu si sheegay in tababarka uu sanahay kooyoon isku xog wareysayeen isla markaana waan la ku qaadan doona aqoontii ka eednaaytay arimaha amniga doorashada waliin ka baranay casharo qiimo leh oo ku saabsanayeen sugowka amniga doorashooyinka socda waliin aan mahadnaqaane booliska Amazon oo nin fududayeen haddana waliba una diyaar ahayna in uu sugno amniga doorashooyinka hata socda ee ku dhiyahay gobolada dalka oo dhan. Waleena aan mahadnaqaynaa ciidamada booliska Soomaaliyeed oo sida fayle ilaa iyo hadda aan sugayaan amniga doorashooyinka iyo erey sugule. Waliba sida oo kale tababarka galan ku jeey sidaayay dhismaha nabadda ee qaramada midoobay, barnaamijka horumaraya ee qaramada midoobay, kooxda taageeraasa qaramada midoobay, howlgalka kaalmayowka qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM, iyo kooxda taageeraasa isku dhaafka booliska Soomaaliya. Booliska Soomaaliya waliba yoona sugahayna amniga doorashooyinka, yoona booliska AMISOM kaalin weyn yoona ku qaadahayaan. Maalmihii la hadhaafay waliba yoo jareena cabashooyin iyo ku sheenayaan doorashooyinka golaha shacabka beela caalamka. Waliba yoona anka baagase ini doorashooyinka laka dhaka xaanadaha furan. War saxaafada ta ku bahi beela caalamka waliba laka eray saaxiibada beela caalamka waliba bogaadiyaane ini yoona la hadhamaystira doorashada golaha shacabka oo liin dhanyi waana laka kalsoonada kora oo aqbala koran dhammaan daneeyaalka doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidii aanu ka caday jadwalkii 24 December 2021 iyo inii ku dib doorashada madaxweynaha la gabagabeeyay si degdeg ah. Waleena aan ka baaqaynaa in daah furnaan buuxda la dhameystiro dhammaan geedi socodyada la xiriira iyo in iyo jaran magacaabista guddiga xulowka ergooyinka diiwaangeliyaha musharaxiinta kuraasta la xiriira musharaxiinta blaanta olendoodsiina qoondada blaanta 30% oo la ka heliya iyo maareyowka lagaha musharaxiinta. Waleena sida oo kale yoona aan ka baaqane guddiyada doorashooyinka iniyo fududayeen korjoogtayowka dhammaan howlaha goobaha codbixinta. Waleena aan ka baaqane in la tixgeliya baaga musharaxiinta waleena aan ka baaqane in la tixgeliya musharaxiinta oo iyo leeyin in waldoorada koraan waana la doorada koraa. Waliba una ka dhiiri geliyaana ergooyinka iyo musharaxiinta in iyona xagudbiyaan cabashooyinka doorashada iyo ka gaban oo ku saabsan muranka oo ku saabsan doorashooyinka. Dhugunsidiyaal wali bal soo taana warkaha miignimo idaada raadiyo Baydhabo akhbaraadka banaanka. Dowladda Itoobiya oo ku codsatay Maraykanka in iyo roojida faafiyowka warbank abuurka oo ku dhanka Itoobiya. Itoobiya wali bayaano warxa ku saartay kudib wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka yana xasaartay warxa ku saartay digniin oo ku saabsanaytay weerarkii argagixisada wala in ku weeran weerarkii ku socday baraha bulshada. Sidoo sheegan wasaaradda dawladda EBS wasiir dawlaha Agassinka oo u sheegay in dawladda Mareykanka ee tooyana faafiyahayta warbeen abuur ee oo sumcadeeya dilaasa Itoobiya. Hukoomada Abiy Ahmed wali bayaana soo xoogan yana in ku fagaadase walkasta oo been abuur ee. Dhinaca kale duqeynku dhan ee irka waliba ay ku dhiday magaalada Makalla ee gobolka Tigray meelasay oo yana ka suganayeen malaayiin fara badan. Diyaarada duuliyaha aan lahayn ee Itoobiya waliba yoona duqeyn iyo ku fuliyeena dhowr goobood oo yoona ku mid ayeen Makalla. Waleena jaray khasaare dhimashay iyo dhaawac ee waxa ku dhaladay duqeyntaasi. Waleena TPLF ee ka eedaytay dawladda federaalka Itoobiya in ay duqeyntaasi ku dambeeytay. Warkii hamiignimo isugu soo teen warbaahinta raadiyo Baydhabo yanta ninka ee warka waliba sin dareesiyay anoo ah Sanadan Kar dhiniga ee farsamada saahibkay Maxamed Abdirahmaan Ibrahim Maxamed Jiro iyo warkan xasaari wana in farsameeyay warkan kan kooxda dantii una hooda dabon kulmaana nabaday.